realchanelng.com. Balance.
Okay. Million dollar dreams. Za kuishi kwa million dollar crib. Stakes are too high, you can't quit. Practice bigger mpaka I stick. I'm so much cooler than you think. Na CCTs mpaka I sink. Yoki tunatafuta ikwapa ivi. Ini mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, nisi kwa driver's seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white kikifichwa utaona kitu. Najijua ndo maana na insist. Balance.
Different ways. Kwa maskumbaya kuna better days. Upcoming anenda kwa major bay. Kwa mode mwada kwa takwa reza play.
Kiulizo nani yako in charge sini sisi. Box ukingizo na baki kati biriki. Hapana sita sita hizo namba za ibilisi. Na katu na keep it 100 mini guiji. Hapando na jione mbona itrophy sweet keep. You know the drill naenda in too deep. Piga my deal, no time for sleep. Shine paka wane wana need ku quit. Showstopper, not better. Kauko shua madhako aliza go getter. Lift up your hands to na win forever. The best to see why forgetter. Balance.
We are the best of the best.